katahi te whakakanohi atu ki reira. Kā rua ki te whakarongo, ki te titiro, ki te wānau hoki ngā take nunui o te wāroro o te wā. Kia kaua e riro ma te kōrero paku noa, hanga noa, poka noa, tō tātou kaupapo waitangi e kaue. Engari, kia whakarongo, kia titiro, tāre te wā ki kōrero hoki. Ka riro anō mā tō mātou kaiwhakahare, ara, ko te primi o Aotearoa, ko Kiritopo Luxon, tērā kaupapa e ārahi.